Barua mar ariyo ma Paulo nondiko ni Timotheo. Timotheo mar ariyo, achiel. An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye, andiko ni in Timotheo, nyathina mahero. Nyasaye ne omiya tich mar lando ni ji wach ni osesingorenwa ni wayudo ngima kuom Kristo Yesu. Ng'uono gi miwafu kod kwe moa kuom Nyasaye Wuoro gi Kristo Yesu Ruodhwa obed kodi. Alemo ni pile, odiechieng' gotieno, kendo ka alemo, to agoyo erokamano ni Nyasaye ma tiyone kaparo na leo, kaka kwerena bende notiyone. Ka aparo kaka pi wang'i nochwer, to agombo neni, mondo chunya obed gi mor mogundho, nikech aparo yie ban adier ma in go. Yie ni nochalo gi yie mane Lois Dani nigo mokwongo, kendo mane Eunike Meru bende nigo. Mano emomiyo aparo ni mondo ichier mich mar chuny mane Nyasaye omiyi kane ayieo lwetena kuomi. Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok. Omiyo, kik wiyi kuodi kinyiso ji wach Ruodhwa, kata kik wiyi kuodi koda, an ng'ate motwe. To kuom teko mar Nyasaye, yie mondo ine masiche kodwa nikech Injili. Nyasaye nowarowa kendo oluongowa mondo wabed joge owuon, ok nikech gimoro maber ma wasetimo, to mana nikech mano ema nodwaro kuom ng'uonone. Nyaka nene ne omiyowa ng'uononeno kuom Kristo Yesu, to koro oseele kuom fenyruok mar jawarwa Kristo Yesu e piny. Kristo ema nosetieko tho, kendo osenyisowa ratiro kuom Injili ni ngima ma nyaka chieng' nitie. Ne oyiera mondo aland wach maber kaka jaote kendo japuonj. Mano ema omiyo aneno masira kama, to wiya ok nyal kuot, nikech ang'eyo jal ma iye kuome, kendo aonge gi kiawa ni gima asemiye, onyalo rito na nyaka chop chieng' bura. Nyaka imak puonj mar adier mane amiyi, obed ni ranyisi. Luw puonjno ka in gi yie kod hera ma wan go kuom Kristo Yesu. Gima ber mane omiyi norit mang'won, ka Roho Maler konyi. Ing'eyo ni owete duto manie piny Asia, koda ka Fugelo gi Hermogene, oseringo weya kenda, to Ruoth mondo gweth jood Onesiforo, nikech noduogo chunya ndalo mang'eny, kendo wiye ne ok okuot koda ka anie jela, to kane ochopo Rumi nomanya ahinya nyaka oyuda. Ing'eyo maber ahinya kaka ne okonya e yore mathoth e dala mar Efeso, Ruoth mondo keche chieng' bura. Timotheo mar ariyo, ariyo. Omiyo in nyathina, bed motegno kuom ng'uono ma wan go kodi, ka wan kuom Kristo Yesu. Weche duto mane iwinjo ka apuonjo e nyim joneno mang'eny, to in bende nyaka inyis joma igeno, ma bende nyalo puonjo jomoko. Yie mondo sandi kodwa kaka jalweny maber mar Kristo Yesu. Jalweny maber ok dwar mondo oduodre gi weche mag dala, nimar odwaro bedo malong'o ni jal mane ondike. Jang'wech maringo kar tugo bende ok yudo simbo mar locho ka ok oringo kaka chik dwaro. Japur motiyo matek bende ema onego kuong yud pokne kuom cham moka. Par gima awachoni, kendo Ruoth nokonyi ng'eyo tiend weche duto. Par ni wach maber ma alando en wach Yesu Kristo, ma nyakwa Daudi, mane ochiero oa kuom joma otho. Wach maberno emomiyo isanda kendo itweya gi nyororo ka ng'at matimo gik maricho. To wach Nyasaye ok nyal twe. Mano emomiyo adhile weche duto nikech joma Nyasaye oseyiero, mondo gin bende giyud warruok man kuom Kristo Yesu, kod duong'ne mochwere. Nitie wach moro mar adier mawacho niya, ka wasetho gi Kristo, to wanabed mangima kode bende. Ka watimo kinda, to wanalochi kode bende. To ka wakwede, to en bende nokwedwa. Kata ka wan ok wabedo joadiera, en to pod en mana jaadiera, nikech ok onyal loko kite. Nyaka ibed kiparo ni ji wechego, kendo chikgi matek e nyim Nyasaye. Ni kik gimin wach, ni mar timo kamano ok konyi moro kata matin, to kelo mana kethruok ni joma winjo. Tem matek mondo inyis ni in ng'at ma Nyasaye oyiego, kendo mapuonjo wach mar adiera e yo makare, kaka jatich ma tichne ok kuod wiye. To bed mabor gi weche manono mag oyuma, Nikech joma ohero weche ma kamago medo mana bedo mabor gi Nyasaye, kendo gik ma gipuonjo chalo mana gi adhola manyamore. Humenayo gi Fileto gin joma kamago. Gisebayo yor adiera, ka giwacho ni ndalo chier osekadho, mi giketho yie mar jomoko. To Nyasaye oseketo mise motegno mochung' kogurore, kendo ondikie niya, Ruoth ong'eyo joge, kendo ni, ng'ato ka ng'ato ma hulo nying Ruoth nyaka pogore gi richo. Ong'ere ni e ot moro amora maduong' nitie agulni mopogore opogore, mamoko olos gi dhahabu kata fedha, to moko bende olos gi bao kata lowo. Mokwongo go itiyogo tije mogen, to moko go itiyogo tich aticha. Omiyo ka ng'ato opuodhore oa e yore ma ok ler, to en obet kaka agulu mitiyogo tich mogen, nikech en ng'at mochiwore ni Nyasaye ma Ruoth nyalo konyorego kuom tiyo tich moro amora maber. Nyaka iringi yae gombo mag yawuowi, to ibed e kanyakla mar joma sayo Ruoth ki chuny mar adier, kendo madwaro bedo jo adiera, kendo madwaro tim makare gi hera kod kwe. Bed mabor gi mbekni mofuo maonge rieko, king'eyo ni gikelo miero. Jatich Ruoth ok owinjore bed makwiny, to onego bed ng'ama ng'won gi ji duto, kendo obed japuonj molony, mahore mos, kendo marieyo joma dagi wachnegi muolo. Kamoro dipo ka Nyasaye nyalo miyo chunygi lokre mondo ging'e adiera, kendo giyud rieko, mi gitony giaye obadho mar Satan, mosemakogi mondo gitim dwarone. Timotheo mar 2:3. Tong'e malong'o ni kinde mag chandruok nobedie ndalo giko. Ji nobed joma oherore kendgi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong'ai, kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonyuolgi, bende ok nigibed joma goyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye. Ginibed joma ok ohero jowetegi, kendo mamako sadha. Bende ginibed jokuoth kendo joma oore, kendo joma hundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo. Ginibed andhoke kendo joma muomore kendo josunga. Bende ginibed joma ohero raha moloyo Nyasaye. Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko maluoro Nyasaye kelo. In to nyaka ibed mabor gi joma kamago. Joma kamago ema yudo thuolo mar donjo e mier, kendo hoyo mon mayomyom mogangore gi richo, kendo magombo mayoreyore ywayo koni gi koni. Gin mon matemo puonjre pile, to ok nyal ng'eyo adiera chuth. Kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa, e kaka jomarichogo bende kedo gi adiera. Gin joma parogi okethore, kendo ma yiegi orem. To ginidhi nyime, nikech fupgi nofwenyre e lela e nyim ji duto, mana kaka fup Janes gi Jambre bende nofwenyore. In to iseluwo puonjna gi timna kod gik ma adwaro timo e ngimana. Iseneno yie mara, gi dhilna, gi herana, gi kindana, gi sand misandago, kod masiche ma aneno. Ing'eyo gik moko duto mane otimore na Antiochia gi Iconia kod Lustra, kendo ing'eyo kaka ne adhil e sandgo duto. To Ruoth ne oresa e mago te. Chutho, ji duto madwaro doko joma oluoro Nyasaye kodembore kuom Kristo Yesu to nyaka yud sand. To jomaricho gi joma wuondre nomed bedo jomaricho moloyo, ka giwuondo ji kendo gin bende iwuondogi. In to nyaka isik irito weche misepuonjori, kendo ming'eyo ni adier, king'eyo ni joma ne opuonji gin ng'a gini. Bende ng'e ni nyaka iyae nyathi isebedo king'eyo weche manie muma, manyalo miyi rieko makelo ni warruok, ka iyie kuom Kristo Yesu. Weche duto manie muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare, mondo jo Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto. Timotheo mar 2:4. E nyim Nyasaye, kendo e nyim Kristo Yesu, mabiro ng'ado bura ne joma ngima gi joma otho, aparo ni Kristo biro duogo mondo olochi. Omiyo amiyi chik ni, land wach Nyasaye kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata ka piny ber kata rach. Kwer weche duto ma ok nikare, kendo rie weche maricho, kijiwo ji kendo ipuonjo gi kinda duto. Ndalo biro ma ji ok noyie puonj mar adier, to ginilum mana gombogi giwegi. Kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi. Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono. In to, bed modhil kinde duto. Nyaka iyie yudo masira kitiyo tich mar lando wach maber, kendo chop tich duto ma umiyi. An to, ngimana chalo gi misango miolo piny e kendo mar misango, kendo kinde ma aago e piny ni chiegni. Asekedo lweny maber, kendo asetieko ng'weya, bende aserito yie marwa. Koro gima okana en mana osimbo mimiyo joma kare, ma ruoth ma jang'ad bura makare biro miya chieng' birone. To ok an kenda ema nomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto morito birone gi chunygi duto. Tem matek mondo ibi ira piyo, nimar Dema oseringo weya nikech ohero pinyni. Kendo osedhi Thessalonica, Cresket osedhi e piny Galatia, kendo Tito osedhi e piny Dalmatia. Luka kende ema wadongo ka. Ka ibiro, to kaw Mariko ubigo, nikech okonya maber. Tukiko to aseoro Efeso. E kinde akinda ma ibiro e to ikelna law mane aweyo Karpo e dala mar Troa, kendo ikelna kitepena, to moloyo mago molos gi pien. Alexander ma jatheth mula notimona marach ahinya. Ruoth chieng' nochule kuom gik ma notimona. In bende tang'ne, nikech nokedo matek gi weche duto mane awacho. E kinde mokwongo mane achung'ie bura mondo awach wachna, onge ng'at mane ochwaka, to ji duto noringo weya. To Nyasaye mondo ng'wonigi, ruoth ne ochung' buta momiya teko mondo land wach maber chuth, mondo ji duto ma ok jo-Yahudi owinj wach maber. Kamano ne oresa e dho sibuor. Bende ang'eyo ni ruoth pod biro resa kuom gimoro amora madwaro ahinya, mi ochopa maber e polo kuma olochoe. Duong' obedne nyaka chieng'. Amen. Mosna Priska gi Akula kod jood Onesiforo. Erasto ne odong' Korintho. Trofimo to naweyo katuo e dala mar Mileto. Tem matek mondo ibi ira kapok ndalo koyo ochakore. Yobulo gi Pude gi Lino kod Claudia, ka achiel gi owete mamoko duto, jomosi. Ruoth obed gi chunyi, ng'uono obed kodu.